byose ni ingero gusa abantu bagenda bakoresha kubona ko hari ibintu rwose twiyima twiyibuza kandi bishoboka n'urwo rugero rwonyine yatanze rw'inkweto abashinzwe ishoramari mu gihugu twese baba twese buri wese mu nk'ubu twananijwe n'iki kuba u Rwanda rwakora inkweto impu turazifite kuko dufite inka cyangwa n'andi matungo twirirwa abantu barabaga inka cyangwa amatungo bashaka inyama impu bakajugunya cyangwa bakagurisha ibyo ubundi ubwo kandi hari abantu bakora inkweto kera hashize nk'imyaka 20 ngira ngo muri Afurika nagiye wenda murahazi ibihugu bimwe baza kumbwira ko ngo mu Rwanda kandi twari tutaratunga n'inka nyinshi nta n'ubwo nabanje kumva neza ibyo yavugaga ariko ambwira ko ngo basanze mu mpu zikora inkweto mu Rwanda rufite impu za mbere ngira ngo avuga ku isi rwose sinzi impamvu ntabwo urumva dufite impu dufite twananiwe gushaka abazi gukora inkweto bazi gutegura izo mpu aho kugira ngo tuzohereze hanze bagakorera inkweto hano ayo mafaranga nyine ibyo bazimba minister vice chairman bazivamo yavugaga ubwo bikaba bibaye ko ari ibijyanye n'ubushobozi bw'igihugu gikora ibyo mu byo muzashyira mu myanzuro kuki tutabikora vuba bika minister wa commerce cyangwa ba RDB ikibazo cyabaye iyo mushakisha kubaka inganda n'iki haba habuze iki kugira ngo kubaka inganda n'ubushobozi bukora nk'inkweto nk'ibyo ikeneye amafaranga twayashaka tukubaka inganda kereya habuze iki magambo make gusa kwirirwa uvuga wicaye ntiwirirwe gutwara umwanya uhaguruka mbwira numve gusa
nyakubahwa perezida wa repubulika ni gukurikirana treatment ya hides kugira ngo dukore quality ya leather nziza ariko twarabitangiye na NIRDA na Minicom hari abantu babitangiye ni gushyiramo imbaraga
mwarabitangiye rero imigendere yanyu mumaze imyaka 20 mwarabitangiye mubitangiye ubu bizatwara ingahe mwarabitangiye so Minicom mwarabitangiye dutegereze tuzarinde tunogoka bigana he cyangwa umuntu yakora iki to accelerate it kubyihutisha noneho kuko ntabwo numva mu mutwe cyangwa mu byo kere yambwiye ntabwo harimo timeline ntiharimo iki ni ibintu biraho twarabitangiye turabikora so umuntu ashobora gutegereza indi myaka 10 mwanahura bakongera ukamubaza akakubwira ko batangiye
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika
magambo make what is the timeline
ikibazo ni ukubyihutisha ko turabyihutisha
timeline ibyumweru n'amezi n'imyaka niki
impu zirahari
timeline
tuzakora ibishoboka byose ngo tubyihutishe
ni uko ubwo ni uko twibereye nyine dutahiye ibyo ngibyo yicarire ariko ubwo reka prime minister ibizajya bigorana byose nzajya mbikurundaho ubwo ndabiguhaye turebe ko twagira icyo dukora niba hari n'amafaranga twashaka tukabyikorera noneho ababizoberemo ariko gushobora gushaka abazi kubikora barahari muri Eastern Africa barahari urabizi buriya nka Eritrea Ethiopia n'abantu babizi rwose So nibishaka no gutugira umuntu tukamuha amafaranga ngo bidukorere twayamuha tukazaya tukazigarurira tumaze ku barahari ariko tubakoresha ryari badukorera ryari ibyo ngo barahari ku isi barahari benshi ibyo nibyo ariko twe tuzabikora ryari wereka tumbishyize uruhande